Lelo xesha kwakhona apho sihlaba ikhwelo koosomashishini nabantu ukuba banikele ngokungathandabuziyo ukuxhasa eli jelo losasazo lasekuhlaleni. iBay FM 107.9 iza kube isingethe iphulo lanyakenye lokunyusa ingxowa-mali ukuqinisekisa ukuphuhlisa nokuhambisa imicimbi yasekuhlaleni esemgangathweni nokuqhubeka nokusasazela uluntu jikelele lwaseNelson Mandela Bay. Itelethon le iza kube ibanjwe ngomhla we-25 ukuya kumhla we-27 ku-August. Inkxaso yakho nemicelimngeni yonke yamkelekile. Ngenkcukacha ethe vetshe, hlala umamele iBay FM 107.9. Uluntu lwethu, ijelo lakho losasazo.